mufite ikinyamakuru mwese.
Mhm.
Ijambo ry'ibanze baragira bate.
Ikinyamakuru mwezi ijambo ryacyo ryibanze Crema rikaba rivuga ko Perezida Kagame kifite umutwe ugira uti Perezida Kagame ntakwiye kuva muri politiki. Ikinyamakuru rero kikaba kitangira kigira kiti mu bitangazamakuru byinshi amakuru atangazwa mu nyamakuru no mu kumbuga za internet zitandukanye najyanye n'isozwa rya manda ya kabiri ya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ishigaje gusa imyaka itatu. Bamwe bakaba bakunze gusaba ko Perezida Kagame yahindura itegeko nshinga bityo akaba yakwiyamamariza indi manda yaba ibaye ya gatatu. Ndetse mu batsimbaraye ku gitekerezo cyo guhindura itegeko nshinga harimo n'abanyapolitiki. Ikinyamakuru kikaba kigaruka nko kuri Minisitiri w'Umutekano mu gihugu Sheikh Musa Fazil Harerimana. Abandi nabo ngo bakaba basanga Perezida Kagame akwiye kubaha itegeko nshinga manda rimuteganyiriza uko ari ebyiri zihwanye n'imyaka 14 zarangira ntiyongeye kwiyamamaza ariko akaguma muri politike kuko hakiri byinshi bitaragerwaho mu bikorwa yagombaga gukora. Ibyo ari byo byose nyirubwite hariwe Perezida Kagame ibyo guhindura itegeko nshinga ntabikozwa. Yavuze kuva kera kandi akomeje gutsemba ko atazarihindura kandi ko ataziyamamariza indi manda. Ndacyasoma ikinyamakuru mwezi mu ijambo ryacyo ry'ibanze ndetse anavuga ko ko azahagarika imirimo ya politike nyuma ya manda ya kabiri. Ibi akaba yaranongeye kubishimangira mu kiganiro gyeranye n'ikinyamakuru The Nation cyo muri Kenya. Mu ngingo y'itegeko nshinga y'193 ivuga ko ububasha bwo gutangiza ivuguruye ry'itegeko nshinga bufitwe na Perezida wa Repubulika bimaze kwemezwa n'inama y'abaminisitiri. Ububasha kandi nk'uko ikinyamakuru mwezi kibivuga ngo bufitwe na buri mutwe w'inteko nshinga mategeko binyuze mu itora ku bwiganze bwa 2/3 by'amajwi y'abagize umutwe w'inteko nshinga mategeko, no kuvuga mu cyumba cya Sena ndetse no mu cyumba cy'abadepite. Iyi ngingo ikomeza ivuga ko ngo ivugururwa ryemeza ritowe ku bwiganze bwa 3/4 by'amajwi y'abagize buri mutwe binarimaze kubivuga, ariko ngo iryo vugurura ryerekeye manda ya Perezida wa Repubulika ubutegetsi bwa demokarasi ishingiye ku bitekerezo binyuranye cyangwa ku bwoko bw'ubutegetsi buteganyijwe n'itegeko nshinga cyangwa cyane cyane ku butegetsi bwa leta bushingiye kuri Repubulika n'ubusugire bw'igihugu ngo rigomba kwemezwa na referendumu ariyo kamarampaka rimaze gutorwa na buri mutwe w'inteko n'abaturage babigezemo uruhare. Perezida Kagame rero nubwo bwose adashaka guhindura itegeko nshinga nk'uko abisabwa na bamwe mu Banyarwanda nk'uko ikinyamakuru mwezi cyabyanditse ngo atangaza ko azahagarika imirimo ya politiki. Abandi bakagira bati ikinyamakuru kikandika ngo ariko akwiye kutava muri politiki kubera ubunararibonye azwiho kandi agumye muri politiki ibikorwa yagezeho byakomeza kubungwabungwa. Iyo ni inkuru iri ku bwanditsi bw'ibanze bw'ikinyamakuru umwezi buvuga kuri manda y'umukuru w'igihugu ngira ngo nubwo banabigarutseho no mu biganiro binyuranye n'abanyamakuru Crema
yakunze kubigarukaho, ariko kuvuga ngo yarahakanye ko atazahindura itegeko nshinga cyangwa atazasaba ko rihinduka, ibyo ntabwo rwose mu biganiro mperutse cyangwa nzi nuko yivugiye ati mwabaye muretse
tukareka kwambuka ikiraro tutarakigeraho ngira ngo ni amagambo umukuru w'igihugu akunze kugenda
garuka. Ndetse ndibuka n'umunyamakuru wa CNN Amanpua nawe yarabimubajije nawe aramubwira ati rwose kugeza ubu ntabwo icyo turageraho gutekereza ibyo ngibyo. Ndetse akavuga ati hari itegeko nshinga rigomba kubahwa, ariko nanone hari abashyiraho iryo tegeko nshinga nabo bagomba kubaho ari abaturage
bakubaho ibitekerezo byabo bikubaho
ibitekerezo byabo nyine bigahabwa agaciro. Noneho ku rundi ruhande hakaza no kuvuga ngo igihugu intego kiriho yo kuvanga iterambere u Rwanda rurimo rigakomeza
ya
continuity abagumva ibyo byose ibyo bintu bitatu kugira ngo bigerweho rero sinzi niyo bizasaba
ko
ijambo ry'ikinyamakuru ijambo ry'ibanze ribigaruka ngo agume muri politiki cyangwa ayive
mu biganiro byinshi twakoze ahangaha kuri iyi nkuru. Nge nakunze kwifata nkavuga nti ibi bintu kubiganiraho ubu haracyari kare cyane ko iyo wumva
icyo gihe hari no mu mwaka w'2013
ibyo byose usubiriramo byose hari ibyo wumva ukumva ntazagaruka hari ibindi bumva kumva azagaruka ubwo bigatuma rero kubona umwanzuro
uretse ko nanone kuvuga ngo umukuru w'igihugu kwakunda abayagiye mu ntara hagahaguruka abaturage babiri bakavuga bati turifuza ko uzagumaho yajya irusiza handi bakavuga yajya Nyagatare bakavuga ariko ese abo babiri haba hari abandi bashaka kubivuga bakaburizwamo cyangwa ryatoranywa ry'abavuga mu gihe umukuru w'igihugu yagiye ahantu ryakunzwe kuvuga hari aho ndibuka n'umukecuru bamusubije inyuma aravuga ati ni mu mureke ariko ni mu murekazi ku rundi ruhande ibyo byose ni ibintu biba bigomba kureberwa hamwe n'ikinyamakuru cyo umwezi mu ijambo ry'ibanze ryabo burya ijambo ry'ibanze ry'ikinyamakuru niho ikinyamakuru gitangira igitekerezo cyabo
naho
rwose urumva ko bo baravuga bati nazaveho
gusa byose birashoboka
ariko
byose birashoboka cyane ko burya nyirubwite ni nawe koko atanga igisubizo cyanyuma ariko nawe ngira ngo kugitanga ubu hakiri kare ngira ngo no mu biganiro binyuranye abanyamakuru siko bakunze kubimubaza nawe wumva adatanga igisubizo cyayego cyangwa hoya haba hakirimo amayobera ariko mu byukuri byose nkuko ikinyamakuru cyabigarutseho hari amategeko icyateganya hari itegeko nshinga abanyarwanda batoye nanjye natoye kuko ndi umunyarwanda mu mwaka wa 2003 iryo tegeko nshinga niryo rigaragaza ikigomba gukorwa nyuma ya manda ya kabiri y'umukuru w'igihugu ubwo inzego zishinzwe kubahiriza amategeko zirahari n'abashinzwe kuyashyira mu bikorwa barahari kandi bose bazi gusoma neza ikinyarwanda n'icyongereza ndetse n'igifaransa cyane ko arizo ndimi eshatu zandikwamo amategeko hano mu gihugu
uretse ko ni ingingo ivuga ku bijyanye na manda ntabwo bashobora kwicara ngo bape kuyihindura batabanje kubaza abaturage
wumvise uko bigenda ikinyamakuru kivuga ko abafite uburenganzira ari umukuru w'igihugu n'inteko nshinga amategeko ariko ibyo bamara kubyemeza bigashyirwa mu maboko y'abaturage hakabaho